arrimo horo hoose laakiin inuu dad jeclaa dad ay diidan baa ii sheegay.